Gavumenti ya Uganda okuyita ministry y'ebyobulamu eriko ebintu ebikozesebwa mu ddwaliro bye yawaddeyo eri Kisoro General Hospital mu disitulikiti y'Ekisoro mu bugwanjuba bwa Uganda biyambeko okutuusa empeereza eyeetaagisa naddala eyo abalwadde abayi abali mu intensive care unit. Ebintu ebyaweereddwayo mulimu ebyuma ebikuuma omukka ogwa okisijeni oguyamba ku balwadde abayi, gattako ebyuma ebirondoola obulamu bw'abalwadde bwe buli, ebirondoola ebbugumu n'ebbombe ezifuuyira n'ebirala bingi ebikozesebwa mu ddwaliro. Emmanuel Bahane, Medical Superintendent wa Kisoro General Hospital, agamba nti babadde bafuna abalwadde abeetaaga intensive care unit naye nga tebalina kyakubakolera. Dr. Bosco Muhangi, omusigire owavunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti y'Ekisoro, agamba nti enkolagana wakati wa ministry ne disitulikiti y'Ekisoro kiyambye nnyo okufuna ebintu bino.